studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kirabe ono e jam den hande sappo e nay lewru janvier 2015 sappo jeddi yam jabburi masil ma champande nay e jo e ley jokka hono hulitirde dande donsa radio mudum to jaade bokal surum da kabaruji do non jire won to boggi jande to hande do on compétite wiide ley do balde seeda den no selinte wiide nyaw e bola o heddage leydi meden di falaabi den no kaadum hana dalde en jeebode en nasabide nyaw o timmal en leyde da kedondirde meden de walde hulitirde ne do humanide hunde fuko on kabaru cialal yimbe adunaano o me es kanyum weltike o kabaru mawdo lobbo e leydi meden di sande e lehon dide dabare piade ka o wi so walde timmali kabar kana lelnede suka malinke goto biete do lasna bacili kanko o wawi surtudo yonkije fa heewi e juude jihadinke goto sabi de masibo mawdan mawnan no sane le francais o wi dum o warrali dum fa o heba hen genari wondi selli wiide e février kaldal aljengal hande fuɗɗitinde fade nde enen laamu o kañum pelle murturɗe kañum e suroɓe eno homo fuu ana wondi e ƴewtat hakkillaji moɗon bisimilla moɗon e studio tamani nden no hollitam ñalawma sappo e jetti lewru janvier garowni en sellinde an han ko sellinte wiide ñaw e bula o timmi e leydi meɗen ndi ka fade nde enna en fuu eɗen kani wattande hakkillaji nden no e ko woodi kala ndentorɗo enne nden no keɗe ɗen Oumar Waye Gallo e dow ko woodi
li haalaji kanko ministre ɗum woni kuminiɗo cellal o holliti wiide no jonta e bolaɗe ɓuuɓiri le malino iɗum waɗa so hakkillaji jama o jotto so hoɓɓe du garta ley leydi meɗen ndi holliti wiide duɗum wawi latade sababu ɗum wonon sariyaji ɗi beela ɓamaɗi dow mali ɗi so ɗum kuncie wakkati joni o ka ɗum fuu ana haɓɓi wiide tan so jonte ɗe jiyaka e Mali Kassen faande kanko ministre Ousmane Kone o ko holliti wiide le hen ko iɗum hulɓini jaati sabide sa ƴeewi ñaw o laaɓa ɗum wonono e leydi ndi kerdirɗen noddirtedi laggine ndi walde adunar Allah humminide cellal ɓe kolliti wiide ɓe beltiki sanne ko malinkoɓɓe fuu kawri so kaɓi e jonte e bulaɗe ka faande ɓe kolliti wiide Mali tinno jokkito golleji muɗum ɗum wonono banggal laaɓal micciteɗen wiide jonte e bulaɗe ɗe ɓangiɗo Mali ɗo noga e naw lewru octobre ƴaɓɓi noon du kawlitawede ile sappo jeegon lewru décembre ndu jonte ɗe ɗe laaɓi le Mali ɗo yimɓe jaɗɗon woni ko jonte ɗe nangui joyom keddiki le hen ɗiɗon ɓe cantanama
nden no walde leyɗe aduna banggal cellal weltike hono sanne dabareji ɗi Mali heeɓi fiide ɗi en fa yimɓen hewɓe ndeni ke walde nde enno holliti wiide ɗum hana nden no ɗalde en fu jawɓuɗen ko he meɗen fa hande ɗen jok kani jokkade e renugol oɗo ñaw e meɗen e sigu gaño gomo landodire Ibrahim Sose Fall kanko mo keƴaɗo o e mese le Mali ɗo keɗeɗen Ousmane Dikou
gonga ya kabaru lobbo ana wodi sa ƴeewi no ñaw e bula o hulɓinorini mali hewi e sippira hewgo ƴiwde ko waɗi koye ko fawarde e ko waɗi ga bama ko gakodu sa jatigui no leydi men walori ni hande eɗen kaani weltade e ley kawgo sippiro ka anden walde tilaki nden no tiiɗen du e koye meɗen banggal teedade yo ɗum dabare dow dental kala waddi oɗo kaw ila ñaw o nangali fay goto golleji kewɗi ƴenginama de gollirde cella leydi men fawarde du e waltigol bokaji yimɓe fuu e puɗɗoɗe ɗe tiiɗal ka waɗino ka e ley tayka muya ko yettinoɓe kabaruji andini ko ɗum yafini golle o le haaɓa ngol
laamu o ana yiili fa hande homo e meɗen fuu wattan hoore mum hakkille rento sanne oɗo jo fa hande nde no fa ne fade nde ene nde hay boore tabita neno suudu banque wiyetende bad kañe e nden ɗo nduɗu nden walde hono cella banggal cella leyɗo aduna mes kañe walde wona jeellam wiyetende alliance gv kamɓe ɓe balliri mali mobilaji noga e jeɗɗi coodaɗi ko yaata e millioji ka temeɗe temeɗe nayyi capanɗe joyi sefa Oumar Waye Gallo landodiri e dogotoro e mali wayno mbiyeteɗo Ousmane Kone keɗeɗen Ousmane Dikou
ko mbimi yettiɗen e haybude haybugol ngol yo wattande arande fuu yawara yimɓe golloɓe cellal du mbawa yaade ko yaawi ɗo kasindina fuu ko horsi yo keɓen jogala tawe eɗen landinani ɗum so wonɗo ñawɗo andana ɗum gamali ga golle ɓuuri haala hakkilo wattane e oɗo kaybu gaɗen du fa mbawen notade ko yaawi ngol notagol du hokke doole haalande yimɓe ñande sappo ti lewru janvier ñaw ebola o laaɓi e leydi ndi watta so jeeɓa ɗemmo fa kuyenen fay goto
ñawata
sakkiraɓe tinne nettorome miijago moɗon e helloji facebook twitter studio tamani ɗi on jarama tamani leydi japon walliri mali ko foti millioji capanɗe nayyi e go'o sefa en fewde hono e kabaru jande nden an ha kote fa ɗum wara ɗum fewdire hunde fo kal classe ji ɗiɗi nden no kañum e bureau directeur fa yetto ñegeje tati e ɓundu simo fa yetto kañum e kake jangguirɗe kewɗi fa mahane oɗo suudu l'école wiyetede faraka e ley jokka hono cercle wiyetel ngel doyɗal ngel en alkam sare woni ko ndeɗo yambere waɗi hollitidde soldat si en ɓe ene ɗum puɗɗi hokkede kamɓe ɗo coñci kañum e paɗe mabɓe saabi de ɗum ɗo an han kote ministre de mbeddo Musa Maraba o kanko mo sali kino be do ndokki dido golleji ngam ndeno yurku yurku wadino hen seeda joni be kokkama sabbe handu ko e taminade e hono nyaloma kejjanado be soldats leedi me ndu woni nogay lewdi janvier warorundu enna fa hala yedirde halaji ndeno wietende e Charlie Hebdo ndi anan hala mu an hedde halede leedi France to e adna o kala ndeno almaima holutide mahamman almaimun kanko an hal ko tede mu almaami joka mamadou diallo mo lamdondiri e yimbe hewbe do enna kanko mu haali e do enna li haalirde amen monde de studio tamani do enna li haalaji makko mu wiide walde oninde an hani wattande hakkille journaliste hewbe kana haalde ko ko muy kala kede dem Oumar Boy Gallo
pour la paix mondiale
fa jam e deder warta adnar dum fu e mangal mudu walde oninde e be kan wutudo do hen seriyaji be kolita wiide du alislama ko an jabo wiide jati neddo haala ko yidi ka be pammino hono yimbe lo wobbe anto dum wonono jeyrobe yimbe le be ngam dinaaji muy en won golleji goddi kasen anto dum gasta jati sabi de dum way waddude hono bonnandaaji anton dem pamo wiide wana ko neddo yidi fu haani halde
parce que tout est permis
o lo suka manike joddi do français ana ye e le bidike kanko mo suuti to yonkiji fa a hewi mo latiga gorworo fa calde kanko biyete ɗe Alassana Bacci Ly an han ko tawede hollitidde aljumat ƴeɓɓinde won ko ɗum waɗi to en nan Mahamman Almaimu heɓi momo e téléphone landodir e makko e dow hono no latiri gorworo ni keɗen Ousmane Dicko
mbiɗo welti e ko gollumi ko mi warali ɗum fay hunde yo fami heɓano mi sottira wonkiji soɓe pati fay goto ɗala goɗɗo mo waɗali fay hunde golle ko boni mi warta ga maliga ɓoyata mi waran biltude kabaruji an kewɗi ley ñalade tati ƴaɓɓiɗe ɗe miñan goto du sami yimɓe an to mali todu ana kumpa kam ɓe dardi kam mi warta joni o talki am fu majji ley baasi o somi hewtidi fay hande mi jaƴoto mali
nden no kaldaɗal jeygal en sellinama fa waɗa e ley lewru février warorndu en ana wajjimbini e talki kawral ɗi ena tonge e ley hono ɗeɗo jonde joyi ɓerde fade nde ena laamu o pelle murtuɗe kañe suroɓeɓe en ana gondi e fiide dabereji celluɗi e ley hono ko Moussa Camara moɓani en ko keɗe ɗon Oumar Way Gallo
ko wonno haalede cuncunko ko wakkati joni o ɗum ɓangi jati ɗum won hollitinde wiide kaldale kawral kanngal wadde hakkunde guɓe arme ɗe kañe laamu mali o ɗum bortinama noon kanko ɗum onon ministre kominiɗo hakkude algérie leyɗi ene goɗɗo o holliti e suudu radio france mawndu ndu fa hande kominen li hen ko kamɓe curoɓeɓe ɓe jiiɗi kaldale kawral ngal ngal waɗirano yawiri fur yello ɗo e lewru janvier waroru ndu yellan daña ko ɓangui ley hen ta fa hande tiiɗalaji ana goodi ley hen ɗum wonon ko guɓe arme ɗen goddi e memidirde ton ko fa yettoyo hono mayde amiri kidal wakkati joni koɓe koliti wide ley hen ko waɗigol bortugol ko sa ƴeewi honno mali koɓe fo kawrita ɗum du wakkati joni ɗo jogui ley hen tiiɗallaji kañe ko mbi saha leydi ndi fa tawe kamɓe robert ngaɓe murtuɓeɓe kamɓe mbihanta ɗum sa ƴeewi ɗum duɗɗum naƴƴayi ɗum woni bangal ɗo mali ɗo wakkati joni o kamɓe curoɓeɓe ɓe goddi yiidude gueɗɗi ɗe fo faɓe ƴeewa homo fo hakkille muɗum faɓe ƴeewa yallah hono ɓe gatta du yallah jaam e deƴeran ñiɓale mali fo e mangal muɗum
finde yewtereji ballon koyɗe 2015 yaltinama wiyama suku suku jaten keñen ɗum waɗi eggine équatorial ndenno an hano kate ɗum ɗammini sangalde sangalde ɗum an hano katede sangalde ɗum ligguey muɗum de an hano kate ndenno ɗo kuure muɗum ɗe ɗo ana wara fa jokka hono hollitan noneji jokka hono desal mabɓe ngal woni hen kuɗo hecco bula bula kañe mboɗere kañe e danere fo ana hen ley landinal yewtereji figol ballon ndeno gaɗowol e guine écoutalango hollitidde mali kañum e gabon piidi kikkiɗande fa gabon fi mali badde tati saabi hollitama caggal to woni ko hani haybede joka hono kamɓe kanko won ikkintino biyeteɗo Henri Escart Bezo ko o muñe seeɗa saabi yewtere ana ja on jarama e heɗade ƴeewen ko wodan e banggal e région ngaji to en hollitidde haalanane motti en kañum ana gondi e yaafinande rewɓe kañum sukaɓe mottiɓe en kala banggal dogotalaku e ley hono duuɓi joyyi garoji ɗi beete hande woni ko ɓe ɗiɗo golleji jokkal laamu o nde fiida ɓe dabereji muɗum fiyalle motti to en yallah ɗum tabita sarwisinkoɓe golloɓe baale jama mottiɓe en puɗɗi hono humpitade dow hon witte witte sukaɓe toon ɓe en an han kota le balɗe tati woni koɓe janguinte to en walde nde wona jal wiyetende hono jokka hono terre des hommes kañum e leyɗe europe kañum jokka ɗammini ngal ɗo jiidal hono muɗum ndu aɗa wondi e waɗaneɗo sordatien sordate gendarme en kañum e police e mottiɓe sarwisinke gonneno kumaniɗo kabaru ndema banamba o anan koje ɓe noɓe kolli oɗo sarwise wolliti wiide hono poson gaji gattete e kabaruji e ley hono sardigeji ɗi eno ko ƴaɓɓiti sanne ko masiɓe mum ana mawɗi nanne rewɓe ko yaata capanɗe joyi ɗon noddama fa paminama an hano kotede fa masiɓe muɗum e pamine ɗum enna e ley hono ko warta ko hollitidde batu mawɗo keeriɗo dow hono yirwere hunde fo jokka yirwere keɓe ana kaani ana hani noddede e lyoka hono ɓamde noga e jeego yaade noga e jettileru février nde to kayto landinoɓe batu oɗon ana gonɗo e batu muɗum hande faɓe piiɗe ɗiɗo dabireji ɓe joƴƴini toon pelle tati mawɗe hono jawdi mu no hemrete yedugol haalaji kany e landingol muñe seeda sakiraabe sabide yewtere pula ko an wodi on jarama.